Abasuza begatira mchivina Kampala City Traders Association Kasita balazo kutia munongo seriza government zia galo kola mumateka kumisolo mumaka kwebi nsimbi ukuja bili abili mokaga bili abili musambu tishino cha kosa businesses uwe lako mugwanga. Sentebo echivina cha Kasita Haji Isa Sechito agami nitu msolo kwebi tunde kumi kubulish kumi gwebaga lo kuteka kumasimu na inkole ndaleza digital sako kwebi tunde mkaga kubulish kumi kubyo kubyo kusanyusa bana Uganda Entertainment gwa kose mirimu gino kubanga gisinga kolebwa bavubuka nga yogerera mu lukungana lwa bannamawulire mu Kampala. Haji Sechito yategeezezza nti n'emisolo gye baagala okuteeka ku sukaali butto ebikozesebwa mu kuzimba ssaako omusolo ku pikipiki byonna bya kunyigiriza bannayuganda. Sechito asabye ababaka ba Palamenti okwetegereza emisolo gino nga teginnaba kuyisibwa.
Mumisoro ejateekeddwa awe mipiira epikipiki ogiwandiisa bavudde ku mitwalo abiri ne bateeka ku ataano. Ndabanga ennyingi nga Kasita twasabye ababaka ebiwandiiko bya bajeti kati gye byalaze batunulewaawo bakulukunye balabe kiyinza okuba kirina bwe kigenda tukosa. Waliwo gye bayita ceramic tile ne polystyrene tile ku buli mita square mita baataddeko lukumi siringi lukumi direct okwagala okuprotecting olwedde omusolo guli waggulu ogwa tile ezo. Abantu bade bazimbye amaka osanga n'akakaka otalirabyemu makulu bazimanga embunza tezikyabaluma ng'enfuufu yavaawo batayire badde erisoboka kati webagattako buli square mita lukumi kigenda kwongera omusolo obulamu bw'abantu ababadde batandise okweyagalira mu maka amayonjo obulamu bwabwe butandika okussibwa.
Sechita yogedde ne ku musolo gwa kiro ku ngoye n'agamba nti bagezezzaako okusinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno wabula tebayambiddwa.
Tosobola kubanga gwe pulezidenti omu oyinza n'okuba tosuubulangako nga ffe abasuubuzi bwenna tukunganya emyaka etaano nga buli mwaka twekalakasamu waakiri omulundi gumu olw'ensonga eyo n'olowooza nti tuli baguba ddalu ne gye saasemberanga nze kennyini bansaddeko empiimu nga nwanyisa musolo gwa kiro ku ngoyi ab'ebyalaani abatunga kakati omanye ekikolebwa bo baamwesonyiwa bakwata kasente bateekamu factory zine zikola ne bayisizaamu ebyabo kakati naffe gye tuba tuteeka tukukose n'olwekyo tubeere honest nti bwe twali tukola amateeka gano Muzeyi Museveni nakimulumiriza ne twasemeye okuba nayo mu okusoba laziya ne mugamba Muzeyi ensonga y'omusolo gwa kiro eno gwagiremezaawo naye otusse giveeko kuba n'abakungu bo bennyini bakiraba nti ensobi naye bakutya lwaki okkiriza abantu okutya ate nga be bawa buzibu kati fe katukuwabulire bwereere.